maybe.
My hands dirty, fuck the shit up, my hands dirty. I can never be broke as long my head is right here. Hit the spot and bitches screaming like, hey, Zaddy. Kill a kid to keep a soccer, you man gonna swipe daddy. Yo! These niggas acting like a pussy these days. Same quality, street 90, achievement at stake. Same topic, swears in the car, you see, shama say. I'm in the Robbie, so I be rocking up a Zenga, I say. They be running bitches, so I be run numbers. So come out to Penny, Pungusa, Ushaba. So come out to Chucky, by the way. So when Sako to me, Pen Grenades, I'm bogged the rest of La Kwanza. Nasito kwana jokes anymore. It's hard to get in by anymore. Fuck with anybody. When don't you a beady on him, beady? And I ain't talking about anymore. Yep. Hacking, I'm tucking, I live for stacking, I tuck, and I go, I go, and I fuck, and I'm a lekes and I fatta. I've been that motherfucker, how to attack, how to attack. Bunda nene, go by the step to watch, I got to chaka, so tan taka. Never never speak, see, just give it by. Well, kind up a battle, see, ain't get a liar. Now you see out as a nena, you find your chow. When we come a door to my gari, I'll be my buyer. Ukija mashariki, I'm the one. As motherfuck, the only one. Shingo imepinda, nimebeba Tanzania mabegani. Nafasi utepata when I'm done, I mean it when I'm done.
Natosha uniongeze nyingine. Natosha uniongeze nyingine. Natosha uniongeze nyingine. Natosha uniongeze nyingine.
Chimba, ukitong na chimba. Ukiona tapa, don't take it to sema ni chiba. Ukiate setu na kula, takuwa mishiba. Ukiona kasi kubamba, takuwa ni mijiba. Ntakuwa ni mijiba, niko kwa madiba. Mikoto micheni cheni na kuwa sushida. Na watafanya masisha, tufanya misiba. Nitaisha tutambua, tabila ya nida. Tabila ya nida. Punch nyingi, black belt. Usishangae kizungu babu, skiza accent. When I hit dunia usimwamini mtu yote bonge haswa mwenye mashavu kama napuliza trumpet.
Okay, wame ni kalili kupote na sinashi dalili ni mwapiga changaza mwilini chuga kingia nigeni ni nini sifa kama Joseph Mbilinyi na nawakulo tozani ginimbi nikisema ni chani ni African zima na mahambo Tanzania siringi.
Look into my eyes ni nunaona moyo na mazito ya kuongena na nungona. Stepping like a dragon speaking pure fire na napiga vitatu kama kawa kama saku nge Dodoma. But I want the water, fucked. But I want the water, na warembo, fucked. Moyo wa mtu mzima ni kichaka. Na kichaka kione kama nyumba nyoka. Don't deserve it any chance. Ukipata pesa, everything's popping. Drop an album, that a single video. And I be still rocking. Industry and everything buzzing. Vita ya maneno, sio cousin. Killing rappers, kumradi.
Natosha uniongeze nyingine. Natosha uniongeze nyingine. Natosha uniongeze nyingine. Natosha uniongeze nyingine.